Trio Trouble
Buddha form Manzi sujo tishere Leo tupike kelele Rauna jipo mwenye Asuni chama kwa nando Tukiwashe tupepe Tukate maji leo tulewe Webazu cheza kama wewe Trio cheza kama wewe Cheza kama wewe Cheza kama wewe Webazu cheza kama wewe Trio cheza kama wewe Cheza kama wewe Cheza kama wewe Webazu cheza kama wewe Trio na cheza kimini Mdhamini sipimi Nakauna daimoshu utazikuta kute chimne Limiti ya fulize imongezeka nkoma chingle Neza shike jack na kanudhu sikie pifi Na cheza kiroro, na cheza kibingman Neza pika soko, nishike kijiba Turirime mdagi meditation na kififa Shuksha kibandas kichapodondo inaza jipa Rada na madenge, vutezo matenge Sichomange kamenje, uskini kuma wenge Neza nyonga sana mkona nze kumea zgwembe Manze kakivana sinapigana tu vijembe Pelekanam trr, pelekanam taratara Slete pa ma chr, manguna vitu chora chora Mute kama prr, mamto kwanga ma princess Magalani wopeng, mafaku posti woko Pinterest Fom, manzi sujo cheshire Leo tupike kelele Rauna jipo mwenye Asuni chama kwa nando Tukiwashe tupepe Tukate maji leo tulewe Webazu cheza kama wewe Trio cheza kama wewe Cheza kama wewe Cheza kama wewe Webazu cheza kama wewe Trio cheza kama wewe Cheza kama wewe Cheza kama wewe Webazu cheza kama wewe
Trumba
Karada manze
Check it
Let us go say Na uweke bia mili Na machungwa ya vitamin Ongeza tena hapo bia mili Ongeza tena hapo bia mili Let us go say Na uweke bia mili Na machungwa ya vitamin Ongeza tena hapo bia mili Ongeza tena hapo bia mili
Kwa TV, kichoma CV Sura umisha kidi ndio nipozi magazine Street waga inakesha mafala ndio wana sleep Weni ship, mini gofa kushuru waga na edit Sidai kuficha white, wadunga mask Nenge kibite, njeve medai, weni nja run Vako na lockdown, mtajua nimepanda class Nachoka kunu na kuka home, nimeja gas, gas, shash, bas Sivindu vichenjang, mabachu matextang Korone mekuja kuzonza Mali safi na chezo na hygiene So bila mapreshanga Kimi chwa kusetanga Club COVID bila hip hip Wasikuje na joto kuzansi
Let us go say Na uweke bia mili Na machungwa ya vitamini Ongeza tena hapo bia mili Ongeza tena hapo bia mili Let us go say Na uweke bia mili Na machungwa ya vitamini Ongeza tena hapo bia mili Ongeza tena hapo bia mili
Kaka kachini buda unisikize Leta bia mbili aa ongeza sike nne Na mbona juna dile oya Misha piga order Siezi shinda soba nyamaza mfuko Inaboga kijana Miusikiza malingala Saki joku bishana Mbona unajibisana na bazenga na kiara Swaga ni amadigaga Aftana baingi jaba Lafu ziba kipara rada gani mindo mjanja Alalala kama kawa boy wa power Mindo mjanja mindo mbae Ayayaya we ni laya Udanganya we si mjanja we ni kawa
Let us go say Na uweke bia mili Na machungwa ya vitamin Ongeza tena hapo bia mili Ongeza tena hapo bia mili Let us go say Na uweke bia mili Shukwa ya vitamini Ongeza tena hapo bia mili Ongeza tena hapo bia mili
Let me say this It is a fact of life They order one sausage With two beers anakula hiyo sausage moja na bia mbili, anaingia hoteli nyingine, anauliza chungwa. Sasa ni dessert na nyingine mbili. Now, my friend, sasa hiyo ni kitu gani inafanya jameni?
What does it mean to be a person? It means prowess. It means prowess. So basically, to be a bazu is to be. It's just to be. So just be me. If you don't like it, well.
It's the wild, wild winning.
Bazu.
Mama, get him on again.
Ini lazmo tamak kwa kalenda ya mamasta majima bazenga pia kafala na beef na kalenga na kakao amevunja agenda sibisha nangi squeeze niko busy labda kali beza Bentley na mabigi kunanga mtane za kula baridi buda kila esto jiji nina bibi kalale
unakula ka Ferrari
kalale
kusha mawe kahaloare
ni kalale
unaongea mingi kahao
kalale hey yati yati nini game game watagwane watavai miss I miss kasi ganye haini saidi saidi watagwane what about it big bro man kona dai beef kalale
lale lale la
kalale hey yati yati nini kalale
lale
ya ya ya
kalale
zenga Papa Fadela kleme baki ni kuchenge wa statue Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu Tuko update na tike mbogi yote my crew Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue Kem doli kuinafanya gani dosdaro Papa God sunionyeshe ganji kama flako Ni ya disema figa makoma na maziro Viri suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongezea beya bida Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag No kizidi kulegeza ndo take your madam Watagwane, watavai miss, I miss Kasi ganje, haini saidi, saidi Watagwane, what about it, about it Bro man, kona dai beef, kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey, yati yati nini kalale
Lale, lale,
la
Kalale, hey
Katugongi pesa ni upuzi Nataka kuwa na shares kakuzi Nijenge ukonyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompeni kompero safe Bazo, bazo Mi ufanya business mabazo Sipendi chali ya mewekwa Unalipiwa nyumba rwaka kalale Wanaumu wakiongea kalale
Hey, yati yati nini kem kem Watagwane, watavai miss Kasi ganje, haini saidi Watagwane, what about it Bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey, yati yati nini kalale
Kani komboka wasibisha ni na wale Afubuda kwa igem, minda uchezanga malale Na kuja solo nye mkikujanga wanane Na ukileta usoro na kupiganga mabare Wewe kalale, hapa mko watu wakale Juna tafuta waniko hapa na pale Na sipo jipa mina hami ya kitale Kaposho midpale na punguza ukware Ukware, zofako za kupati misisare Sisare, chubado minda utembe ya nanare Na ukinipata kwa chomi na kosa jemale Mina kulanga mbosho wukikulanga mabare
Watagwane, watavai miss Kasi ganje, haini saidi Watagwane, what about it Bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey, yati yati nini kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey
I can believe the wild, wild Willis Thank you so much for attending this
Nimejaribu Nilie lie nikusahau wewe Nimejaribu Kujikusanya Ukaniacha minaibu Wengine wanicheke juko na mwingine Nimejaribu Kujikusanya Nikusahau wewe kusahau wewe.
Pengine nilikawia sana kukupeleka likizo, ikaleta matatizo. Ulitamani sana Masai Mara. Au pengine nilichelewa sana usiku wa manane, nilifika nimetoka mikuimba juu niko biashara, silipwi mishahara. Na ningependa nikuchukie mami, lakini misi kama wewe. Hata kisasi nikulipize, lakini mimi sio wewe.
Nimejaribu, oh, oh. Nilielie nikusahau wewe. Nimejaribu kujikusanya, kaniacha mina wengine wanicheke juko na mwingine. Nimejaribu kujikusanya, nikusahau wewe, nikusahau wewe, nikusahau wewe, nikusahau wewe. Pengine nilikupenda sana, ulipokosa nikakimya, hadhi yangu kaishusha na nikakusame. Au pengine niombe msamaha, sikutosha mimi kwako, ukatafuta wakando bado kakusame. Na ningependa nikuchukie, lakini misi kama wewe. Ningependa nikusengenye, lakini misi kama wewe. Nimejaribu, nilielie nikusahau wewe. Nimejaribu kujikusanya, kaniacha mina aibu. Kina wanicheke juko na mwingine. Nimejaribu kujikusanya, nikusahau wewe.
Tia mavela, yon swali gani, mitaka zote. Sijui niende show ama haso, bora ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ama pedi, hana gabari, juna kazote. Mkidi ni freeze, wife ina bills, feeding the streets. Zote, 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 money of the box, mitaka zote. Ninunwe kichaka ama benzo imewaka, fuck it, mitaka zote. Msupa ni mwisi ama kala ni ayela, ni jegi ama haka amepeba, zote. Mkidi ni freeze, wife ina bills, feeding the streets. Zote, 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 mitaka zote. Amko na mimi mafala na jua mnangoja nga in case ni omoke. Sina ngori na in fact wagote, heta kibonga na pati wapoke. Atiska au natafuta kolabo na rapa mgani, mistaki yoyote. Marangapi rapa metisha kolabo bure, mistaki yo nonsense. Pale uncut the walls, nivela wange patia but nishinda zote. Nika tuma Mr. Molo aende apoke. Na disia mtaratara nile ile na zitaka zote. Kila orosho umoshe, so kijificha kwa Twitter it's okay. 247 we open, nataka zote. Kahi society rotten, marangapi nimebamba zote. But unajua lazima nitoke, mimi sifuatangi process. Ilibidi nwaoshe, woshe. Tia mavela, yon swali gani, mitaka zote. Sijui niende show ama haso, bora ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ama pedi, hana gabari, juna kazote. Mkidi ni freeze, wife ina bills, feeding the streets. Zote, 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 money of the box, mitaka zote. Ninunwe kichaka ama benzo imewaka, fuck it, mitaka zote. Msupa ni mwusi ama kala ni ayela, ni jegi ama haga amepeba. Zote, mkidi ni freeze, wife ina bills, feeding the streets. Zote,
we were fine, ila pesa ilikuja ikafanya siwezi kwa mini. Siwezi decide ni benza mabime kipidi minaiti shambini. Mina shine na najoge na kumaka heto sicheze na mimi. Cause every time mama banga ni chai hukuzi itaisha nini. Nikuanga na mingi moyoni kabidi mamua kuandika kwa song. Maisha kujulikana na hakuna mkwanja mimi staki your phone. Me and my bros, sinaga phone, I'm in my zone. Watu anendaga kirudi brother usikubali kubaki kwa chum.
Nezendelea na panganga, bora mintenda na do. Wife na stage kajai pendana lakini na wapenda both. Najwanga na confuse mother, jwangi hii pesa ni ya mziki ya mi pesa ni ya ndom. Zote bora na gada, nilete dishi nikirudi home. Jaya mavela, yon swali gani, mitaka zote. Sijini ende show ama haso, bora ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ya mapedi, hana gabari, juna kazote. Kidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets. Zote, 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 money of the box, mitaka zote. Ninuno kichaka ama benzo mewaka, fuck it, mitaka zote. Msupa ni mwusi ya makala ni yela, ni jegi ya mahaga mepepa, zote. Kidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets, zote. Jaya mavela, yon swali gani, mitaka zote. Sijini ende show ama haso, bora ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ya mapedi, hana gaba. Kidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets. Zote, 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 money of the box, mitaka zote. Ninunwe kichaka ama benzo imewaka, fuck it, mitaka zote. Msupa ni mwusi ya makala ni yela, ni jegi ya mahaga mebeba. Zote, kidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets. Zote.
Hey man, why you always hating, man?
Man, I don't hate, man. I just point it like it is, bro. I ain't tripping, bro.
Come on, bro. You gotta appreciate this.
No, I'm not, bro. I'm telling you the real, bro. Fuck your man.
Be tripping.
I know a trash, but I see a trash, nigga.
HR.
Check it, yeah. Zangu zimeshika zimeguantana. Zangu zimeshika zimeguantana. Sikutagi shisha au shada, ah. Super kitisha na mkamata. Super kitisha tubanana. Hakuna fanya tade ya pana. Akamna bishtaka unafanana. Nikule niruke kalazara. Biti kikami ni madara. Biti kikami ni masaka. Kachumbari tena masala. Mixa flani ya mabachela. Flow ni chafu imeparara. Kusini mpaka huko marala. Wandaka beef salama. Nipate street marata. Don't do happy funny bunny clowns. Nani mkari up and down, I'm gonna get to busting out. All you rappers funny, just for me. Around at the shiny ground, never down me down for the public. I keep it 100, I've been a G, took a ABCs. Homie, please check the emphasis. Get to know what the difference is between you and I. I'm so devilish. I just kick you with my fellowship. I know you really feel that melody. All my women got that melanin. I just really get a better deal. Black Kings, bit of membership. Outside, boy, fellowship. Allah. Echaro ko wapi nkowera. Kloni tamu kama mozzarella. I'm just really getting fed up. This whole game is a setup. I just wanna get my bread up. Shout out Romano my fella. Nina machizi masela. Toka Westlands mpaka Kiseri. Zangu zimeshika zimeguantana. Zangu zimeshika zimeguantana. Sivutagi shisha au shada, ah. Super kitisha na mkamata. Super kitisha tubanana. Hakuna venye ntade yapana. Akamna bishtaka unafanana. Nikule niruke kalazara. Zangu zimeshika zimeguantana. Sivutagi shisha au shada, ah. Super kitisha tu banana. Akamna bishaka unafanana. Nikule niruke kalazaras.
Zangu zimeshika zimeguantana. Zangu zimeshika zimeguantana. Zangu zimeshika
zimeguantana.
Zangu zimeshika zimeguantana. Zangu zimeshika
zimeguantana.
Zangu zimeshika zimeguantana.
Hechar, ufalo utawacha na hapa shada tunavuta zikifuata na wasupa wakuje mapacha na squeeze inasikia wanapenda kulamba na ama zangu zimeshika zimeguanta na rap ni kipaji karia ni hasala alaki timiza ni mashala nyimno onagiza tuna hahahaha sini mambuzi nyini mangombe nyewe ndo nimetoka remand juzi nataka shore nitowe nyenge msupa mduli na duri nafanya yutma na kuwerembe hype na kuje kirudi na baki na wewe skade uko wapi nkodala na flow ni tamu kasha warma kama ni yetu ni marwa ndo maana ukichezea kwetu tamarwa barapa sikizi wana umama nasikia wengine walifungwa gachama si tukikuja tunaifanya na tuta record kwa kamera snitch alichocha mob chief akadaini na siku mbili ya kwenda ocha joa lafunga mana bonga jwa catalog sizi gombana na mzaya amechoka though jaduongi woyo iwa changoni magotis na kumoka pake rob haitake sira inataka roja baita sundwa nikienda international
zangu zimeshika zimeguantana zangu zimeshika zimeguantana sivutagi shisha ushada. Super kitisha na mkamata. Super kitisha tu banana. Hakuna fanya tade yapana. Akamna bishaka unafanana. Nikule niruke kalazaras. Zangu zimeshika zimeguantana. Sivutagi shisha au shada, ah. Super kitisha tu banana. Akamna bishaka unafanana. Nikule niruke kalazaras.
Oh my goodness, I'm trying to tell you, bro, this nigga fire, come on, man, you gotta listen to Brody, man.
Man, you right, man. This nigga fire.
Run that shit back, man, run that shit back.
Gepo on the beat.
Sipendi mangoma za Kenya.
Wanda.
Misi tambuyo molo.
Wanda.
I see you boy you ring.
Wanda.
Imebidi nijirushe kwa debe.
Imebidi nijirushe kwa debe.
Izo makura lazima ni bebe.
Izo makura lazima ni bebe.
Rao na Ruto wa mengiza njeve.
Jena na simu njeve.
Omolo pekendo amesimamisha rege.
Omolo, omolo, omolo.
Kana kubo chukwa wembe umeze.
Meza.
Na hapa sikuti ndo nyo bembeleze.
Kwenda.
Swagi meti imepandisho ndege.
Zoom, zoom, zoom.
Na kashikisho tadani ni veve. MCSK wanaitaji
mateki. Takujo
kwa ofisi nyo bakishe ndedhe.
Deni yu.
Wasanindo mume mua mutesi.
Wasanindo mume mua mutesi.
Kwenda, pesa zetu muleti.
Kwenda.
Minda wakata kata izo pembe.
Minda wakata kata izo pembe.
Vera mpigi nyini wazembe.
Vera mpigi nyini wazembe.
Hakuna kuhepa kwasa tujengi.
Tuprengi izo mapesa.
Brenda ni wrong, bogi ni genji.
Brenda ni wrong, bogi ni genji.
Mavijana wanalia unengi.
Mavijana wajadishi kakiti.
Na bado muna finyilia wagengi.
Kwese kwa wendi.
Pasaji umegoma, acha kaende.
Acha kaende, mimi sta.
Na siko solo niko na kirende.
Sipendi mangoma za Kenya.
Wanda.
Wanda. Misi tambuyo molo.
Wanda.
Wanda. I see you boy you ring.
Wanda.
Wanda.
Misi kia yuha ya madinga.
Wanda.
Ah. Misi pendi zo mangoma.
Wanda. Wanda.
Misi tambuyo molo.
Wanda.
Mashode kwa DM lakini sijibu.
Sijibu.
Juna Johnny Jina unataka kuharibu.
Haribu.
Ukiacha wachika wachana na wivu.
Wachana na
mimi. Na mimi yo molo, mimi sijibu.
Molo.
Nakasi kutaki nda kwambia kwenda.
Kwenda.
Juniki wa Jundo nyu ni prenda.
Prenda.
Chorea imbogi naweza kutenda.
Tenda.
Na chini ya waba wako na agenda. Niki waka yellow tampata kwa profes.
Profes.
Chuhuko ndo mi supplying doses. Gwama na uzo tadani ni tokens. Hakuna take it, trust the process. Nakani kolabu tabonga na Franco.
Franco, Franco.
Amekuwa manager kutoka Campo.
Campo, Campo.
Biti no mini buda na run show.
Omolo, Omolo.
Omolo unatesa, mazejo come slow.
Yeah.
Ni MCSK ni mafala.
Wanda.
Muna tupeleka asara.
Wanda.
Yeah. You gotta pay what you owe.
Wanda.
Nasema nataka you dog.
Wanda.
Tumechoka na chafu.
Fender.
Uhunye jorada ni chafu.
Fender.
Sisikie kilio ya watu.
Fender.
Geto mbogi ikonjatu.
Fender.
Sipendi mangoma za Kenya.
Fender.
Fender. Misi tambuyo molo.
Fender.
I see you boy you ring.
Fender.
Misi kia yuha ya madinga.
Fender.
Ah. Misi pendi za mangoma.
Fender.
Misi tambuyo molo.
Fender.
Na kutu wadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina ke makena. Ako fine fine wine shida mdomo matena. Unasikia beat tunatete mani. Na kutu wadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina ke makena. Ako fine fine wine shida mdomo matena. Kumbe demjo ninge usu wage domo. Wage domo ninge usu wage domo. Kumbe demjo ninge usu wage domo. Ako zabea na shikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge usu wage domo. Wage domo ninge usu wage domo. Kumbe dem joni nge uswa kethomo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Yeah.
buda boss kume ngeos ni wagidhomo anadaidi na venya pendi masomo msomo na eza flow sipendi mdomo si formal itabidi ni seti kikomo si normal chura kupatana na ongongo kwa ngango skini niga kupatana momo na hormones zake zimepanda past kongo leo ni manduru na masifa ni za dion
kani ngeus wagidhomo na natupa mdomo kana bonga chafu na kasafisha na omo kana lia lia kanyamazishe na lolo na uneza kapatia juka na washwa na hormones kani basha na kujanga na kiondo na katanga mabia nyimki katanga mavodo kala clash na na vibe na opondo na taka tuka soup na samaki ya kamungo
kumbe demjo ninge uswa gedomo wagedomo ninge uswa gedomo kumbe demjo ninge uswa gedomo ako zabe ya nashikisha na thiongo kumbe demjo ninge uswa gedomo wagedomo ninge uswa gedomo kumbe demjo ninge uswa gedomo kana bubble kana pendanga mdomo
Kanka chupi, sezi kwambia rangi Nukizua zogo, badu tapanguzo Anacheza kiuba zenga, chezi kamhenga Nomani ya fandi anataka kasina Jui ku request, adirachwa na kunyima Atukuna tatu kumbe buda ni mifucha Jui ku request, adirachwa na kunyima Na badu anagawa na badu ya kutengi
Knock knock, who's there? Boys wa kidhomo, gang gang Niaje suwa tuni pedi kongo Bombo, mini ras na spendi local Fofo, nimechapa nekalala fofo Don't touch, kani doja nimeipiga lo No no hadai straight anataka combo Shobo rice peas ngofu chomo adi koko Jogo sezi mainshimo kani
Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wagedomo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Ako zabe anashikisha na thiongo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wagedomo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Kana bubble kana pendanga mdomo
Maniga wa minyanya ki Japan niga saki Niga Nigga fucking Manjeke wa pige luku kesho watu kuje kambi Kurutu wana kutu minatako pa kwerangi Sima yo kituka imenuka imeoza Akibonga shit mwambia ende ya kaoge Kijana mpole smart o kipression pickpocket Mwangeo swame iba wana kai
Kisopa likani no kurizo kwa ligani no kufitu korahani Na kunolo korahani ili kwanga wena nani Tulia kwanza wena nani ili kwanga wena nani Tulia kwanza
bina Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wagedomo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Ako zabe anashikisha na thiongo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wagedomo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Kana bubble kana pendanga mdomo
Kuro wasponja kauna kiporo Kiporo wasponja kauna kiporo
Karada mtosi pitena wako
Kuna kade muka pataga kasaba Sijemu wana bila wifi ya wa Humingine uni text by the hour Siko baya but the boy has got tire Pata de maku flat vexes Muko simu kivali ya mavest Nikoona singe daizo mse to the left that's west Sibi baya matempo unalewa But kumbuka pia bado jaolewa Hatukatai sura ulipewa but pande ya tabio baya hewa Ninani bule kando ya meza All natural time kusia tu makeup Akia nani siya netesa Pigia mzazi umwambia nimependa Lakini analenga Nimetre kumhala but bado analenga Na vila mewezi Anyway on to the next one
Next
Nimesema next Who's next? Who's next? Next. Next. Who's next? Next. Nimesema next.
Akini cheki anapiga mahesabu ni kama yeye ni mwalimu wa dhafu. Ana ringi ya ugali na managu na homa na kulanga sembe kavu. Alini show I don't do matatus kidogo amalize so za viatu. Jana nimemtumia feka mara tatu na bado hata hajafika kwangu. Kwa Instagram ameweza but in person vitu huwa different kwa grao. Bila makeup ana kaka brother yangu asipopaka ntambia nini watu. Ninani bule kando ya meza. All natural time kusia tu makeup. Akia nani siya netesa. Pigia mzazi umwambie nimependa. Lakini analenga. Nimetre kumhala but bado analenga. Na vila mewezi Anyway, on to the next one Next Nimesema next Next Who's next?
Next. Next.
Baby, twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby, twende kwa baba, baba yako, baba yako. Aisha, unahatarisha maisha. Baba yako hunitisha, ndio maana mimi upita kwa dirisha. Aisha, nimekufuata hadi kwa kanisa. Misa, kimeshika. Amani zangu zimeshika. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh, oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami, yeah. Baby, twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby, twende kwa baba, baba yako, baba yako.
Nikiwa mdogo liko na niko jaba
pale kwa pastor.
Miaka ikasonga na saa umejenga kaba
kabangali.
Harusi, kanisa, alafu, reception ni ba.
Bada ya papo.
Ambia, baba, honeymoon, tunaenda ba.
Bang, 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 bang.
Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh, oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami, yeah.
Baby, twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby, twende kwa baba, baba yako.
Unacheki superhero na mission, yeah. Black on black looking like a billionaire. Game ni nae mobbing in a free na pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me compteja. Flow ya kukufanyo se machine come ten. Tom Ford ina kuja na breeze una smell. Ime mix na shash but you really can't tell. Cheki black juu chin. Window ni litint kabla uhami mjini. Ningumu resist easy fly come in. Before ni trust when you better take clean. Badiliki, melanin juu chini, hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni my king true na my queen. Squad yote mpaka DJ
Black.
Juu ya kuangeza dire
Black.
Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on
Black.
Michael Jackson
Black.
Bank account on
Black.
Spend my cash on
Black.
And her ass on
Black.
Competition na icheki kwa kio. Kwa yake pia ni black on
Black.
Na ni black
Boys Club tumedunga maopena. Nyonginyo tuko moshi. I swear siyezi tell pali tuko tuko setere sese. Mchezo reseze. Rani shita ni mubutu resese. Switch bank what a champe does. Dani ring ni mahedi zine dinzi dan. Nataletewa ile kitu minadai mevai. Wakikata maji mini ko divine na gedai. There's a will, there's a way niggas inji andoa. Chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa. No wezi hepa luga yangu vile na roro. So nipe stand innovation vile na kapo.
Nimedunga black dani ya G-Wagon again. Nena black model and a friend. Chupa ni black tags in tact kwa swag.
Nasumbuwa kakibeti ya chalo.
Squad yote mpaka DJ
Black.
Juu ya kuangeza dire
Black.
Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on
Black.
Michael Jackson
Black.
Bank account on
Black.
Spend my cash on
Black.
And her ass on
Black.
Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on
Black.
Na ni black on
Black.
I'm the one, number one. Superhero, Superman. You're my lady, you're the one.
kuja hivo usita. I'm the one, number one, superhero, Superman, you're my lady.
Gankwela,
yeah. Una take you superhero on a mission, yeah. Like I'm black, looking like a billionaire. Game ni nayo mingi ngine free na pe. Sina out of a dali si compare. Check you superhero on a mission, yeah. Like I'm black, looking like a billionaire. Game ni nayo mingi ngine free na pe. Sina out of a dali si compare. Go and do mpaka DJ. Juu ya kuongeza tire. Competition I check kwa kio. Yake pia ni black one, Michael Jackson, bank account, spend my cash on, eh haaso, competition anaicheki kwa kio, wako yake pia ni black one, na ni black one,
top of the top, top of the deck, OG Heart the Band, baby, what's up?
Wakubonga watabonga sana, wakiona jinsi twapendana, na vile roho zetu zinafaana, na vile kila siku nawe furaha. Oh my my, I told no lie, we stay up all night with candlelight and a bottle of wine. Set the vibe, watafanya nini kututeka. Wambie, wasome level, speak your mind, oh baby, dance to my tempo. It's alright, and you're my kind of rebel. So am I, watafanya nini kututenga. Watabonga, watabonga sana na sitakoma. I will keep on loving you, my girl. Watabonga, watabonga sana na sitakoma. I will keep on loving you, my baby. Watabo, 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 watabonga, watabo, watabo.
Watabonga, bonga sana. Ni maneno tu ni vigumu kuzozana. Mimi na wewe bu, wamengoja sana kutugawanyisha. Hawachoki, hawaoni ni mbali tulipotoka. Binadamu hao.
Watabonga, watabonga sana na sitakoma. Watabonga sana na sitakoma. I will keep on loving you, my baby. Watabo, 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 watabonga, watabo, watabo.
Wakubonga waende CNN na BBC. Ushaomoka na Omolo au ni TBT. Umeivisha kidogo ndroge na kikisi. Ati wame catch reason squeezy how watingishi. Na kumbuke ile time ilikuwa nikishingi D. Kikam kwa keje ile kwa movies tu kwa DVD. Kani kazi ati autaki pigwa miti please. But I'm chill cause you know me I'm an easy G. Wanabonga but kelele tupu. Muda yao baby hatutaki kwere uku. My apologies kwao but nikapole wataki. So the only thing we give him is kidole chakati. Debi yapi mba misi juu wanasema nini. Jisioni venye na wahusu kati wena mimi. Kiwena mimi ni kolabo moja flames. Papa Jones signing out girl, I know you feel the same OG.
Watabo, 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 watabo.
One of your major issues, and it's a holdover from the colonial Victoria.
I'm ready to fight for you.
I will not engage in a subject that is not important.
President of Kenya appeared before the International Criminal Court today.
We just need our country back. We need our people to live freely in their own country.
This is an issue of society.
Chalingori anadai wachana na party cup. Told me that nitaka supu with the baby girl. So nikajipa na mimba akanipachika. Kisha kaniruka kipetero kiesi. pesa nikipiga namba mteja hapatikan. Tadhani high jump na yeye Olympian. Nikiwa napanga kumuonyesha kwetu, aliniruka tu kipetero kiyesu. Naishi pale kasana hawa mapacha, 5 years bila the dad na sijamhata. Wakivunja kitu niulize nanya na chapwa, wanarukana tu kipetero kiyesu.
Refa,
refa,
wana
refa.
Wana vile tunachezwa, vile tunabebwa. Refa,
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 wana refa.
Wana vile tunachezwa,
kipetero kiyesu. Waka apa wakisha pata mamlaka, mahitaji wananchi watapata. Waliposhinda ni skendo juu ya sakata. Ruka mwananchi kipetero kiyesu. Waliungana eti hiki chama chetu ndio tutatumia kujenga taifa letu. Lakini si asasi watu nyemelea tu, kisha kurukana kipetero kiyesu. Wakirudi huku tena piga debe, tunawapea mizigo zote wabebe. Watazilipa hata madeni kwa pede, kwa bado twarukwe kipetero kiyesu.
Refa,
refari,
refa,
wana refari.
Wana vile tunachezwa, vile tunabebwa. Refa,
refari,
refa,
wana refari.
Wana vile tunachezwa,
kipetero kiyesu. Athletes ujidai wazalendo, kata kuchange citizenship kugeto. Lakini juu ya hisi asa na magendo, wanatokwa tu kipetero kiyesu. Wasani wanamekuoma na bidi, toka manyuka mpaka wenye jina bigi. Ngoma ikiblo unadhani pesa ni mingi, MCSK ni kapetero kwa yesu. MCs utaka kolabo na picha, wanabatizwa, wanaoshwa, wanafichwa. Wakiambiwa femi wana likuzika, wanakanaga tu kipetero kwa yesu.
Refa,
refari,
refa,
wana refari.
Wana vile tunachezwa, vile tunabebwa. Refa,
refari,
najenga damu kubwa 57.
Kipetero kiyesu.
Refa,
refari,
refa,
wana refari.
Wana vile tunachezwa, vile tunabebwa. Refa,
refari,
refa,
wana refari.
Wana vile tunachezwa,
kipetero kiyesu.
I'm in trouble, I'm in trouble. Red flag on the door.
Yeah, through the streets, talk IG. Through the streets, better than silver. Through the streets, make a Medina. Through the streets, me rap my divas. Through the streets, talk IG. Through the streets, better than silver. Through the streets, make a Medina. Through the streets, rap my divas. Kuja street talka insta, mbona bitch ana whisper. Hakuna kitu yenye mine za miss, labda ngoma mpya ya Easter. Mara ngapi nimeshinda Johnny kiinsist, hii ni kazi sio sifa. My niggas love me nikipika, wanabonga mavi ni mapipa. I am tough like a motherfucker, they don't know me nigga but I know them. I call shots, I don't give a fuck, so I wrote this song for my own fam. Me and Pop shouldn't talk much, but he knows his son is a grown man. Siku mingi nime fuck up, so nataka fans ni mniombe. Tabia yangu wanga mbovu, wacha ni watombe sasa. Mlishindwa kuniwa kwa kovu, Joe Mkada, it's for the culture. Pussy niggas thought I told you, nye mtapata what you ask for. Situsi niggas me amoju, nikiwapata nda wapasha. Bangi kizidi na wakisha udi, mizani ni mingi na misi na budi. Manzejo ni nyinyi, mimi ni na udi, na CEO city tuna pull up kondozi. Wrong brothers kibidi approve it, mtoto ni mrembo na yehu wa groovy. Anapanga mini bila yo chupi, lakini yeah, misi pendagi yo pushe.
Toka IG, yeah. Ulimanga yo bitch, na mini li hit, nivute yo shit, do mana ni me trip. Manze uli snitch, uli andika list. Dem wanna fuck na Jovi and show my tits. Hey, kama si rap kwa booth na make my beats. Jovi na panga mishoni, yeah. Na kuzoza ndiyo form. Dema nisho ako honey, na kutomba ndiyo na long. Atuli catch, June smash, plan li hatch. Pata ma cash, chicken slut, mimi ni kadash. Nsiti kishash, come and make it pass.
Let's get it. Let us have low mamzinga, tuho ya mandinga. Nika follow kadem, badu kalimanga na kananga mandina. Weza ni try adi kwa rugby, mini rongrene nda kuzima. Mindo plug town Mr. Price, weze kinyesha tonipata mamangina. Tusimit kama sijanyanya, just jesho cha kuririma. I'm all about kuponana, no I'm all about kuponanga. Nilitarajia 12k, nikanusurika salasa. Instagram tunaonanga, says ngoja kuomoka. Please free me regen, tangulini ugeoke just turning retarded. Mayolo nina kuzo alipa HTL, uko Georgia na bro skinny crackhead. Nairobi kuna joto na jacket, kwa kisha wizi za protein ni perfect. Finally dive chachisha, tukankujia kovi raisi. Step outside na kibicting victims wange qualify for Olympics.
To the streets, talk IG, to the streets, better than silver. To the streets, make a Medina, to the streets, ni rapper medieval. To the streets, talk IG, to the streets, better than silver. To the streets, make a Medina, to the streets, rapper medieval.
After kumaliza chuo form 4 form ikajioka saini kwa mka 4 kutafuta form kizazi kipya kwa wested ustaki ona vile manda 18 wanapuliza mandom so siwe ni judge na vile nimevaa nilishinda wazazi na walimu na ulimwengu na deal nao vile inafaa wasio na bishana kuhusu mrembo vile anakaa but uta conclude amesimama tu ukiona figure by far. I've been sick a bit but now I'm back on my feet nilishakoroka hizo ma AC saini hit after hit wengine wako bez mamokoka wamejaza parking wengine wanaomba goda waongeze moka pia wajaze parking wengine wanaomba wapunguziwe desk za kusniff na masweet skanking but mimi ni rasta naombea jeshi refu juzi streets najua zimejaza majanki walini discourage ya tosha kuwa role model but at least mu inspire demi yangu vile mi role gode so stay still tuone place life it to lead prayer spaces ndio sisi tushukuru tulipea demi yako ball kwa sababu watu wananga hizi seeds na mimi sioni kani scene juu hiyo si a girl in need but ni girl nadhani na zam need in atijumii kula miraa siwezi kuwa kio cha jamii na before ni sahau kidole cha kati kwao manabii mawanabii walidhani tutabuya ati nini wakatokea tukauliza iko nini kwani nini wataka nini tufanye nini ah manako siku ze joe ustuke uende joe wet fans adi flow na bado patana blow manako siku ze joe ustuke uende joe wet fans adi flow na bado patana blow
Ja ndio ugonjwa na pesa ndio antidote hata ukidai after umedai bado utadai more sema unachagua gani money or the box na dai ya gari nyumba ya msupa na pia ya mafox hawataki kusikia ati kroko alikosa job wanashangaa ati ni vipi mazenta sakado sijawahi wahi job ya Kenya niliduka mpo so niko busy kwenye streets nina saka form kila usiku imebidi niko on the road saa ingine hama promoter na ufala jo lakini mucheza ka kroko si una understand mziki hustle mazee jo misi na other plans every working day mazee nina live na learn juu ata kama nina crawl nita try ku run jali niki fall nita try to tena planina busy kifail 24 zingine zita penya
walidhani tutabuya ati nini wakatokea tukauliza iko nini kwani nini wataka nini tufanye nini ah Manako siku ze joe, ustuke uende joe, wet fans adi flow, na bado patana blow. Manako siku ze joe, ustuke uende joe, wet fans adi flow, na bado patana blow.
Left hook, good night. What a great shot. And this is how he did it. Measured him up. Missed with that, not with that.
Mina hustle every day vile miu mada watu kwa show labda nkue dead ndo usikie saki mado I be so keen niki choose our my girls cause I be screwing lot of good bitches saini olds hii dunia lazima jasho tu joe and I keep my glock right like a gangster you know na ukinikosea kabla itoke you run pana bonga mingi ni mapao papa pao down do it like professional kani show wanajua mina taka ganji paper mula kaura dimani I believe to make it auna imani nami damn and before I fall I will fight till my last breath come outside nigga fake and you acting like you do it right with your fake fans all they gotta do is hype Minda sinki, crazy tena fisi Mina washa wezi lenga nigga, I'm so itchy Kazi tu ni snitching Ask about us, na utambi wasi ni kingpins Yeah
Walidhani tutabuya ati nini Wakatokea tukauliza iko nini Kwani nini, wataka nini Tufanye nini Ah
Manako siku ze jo, ustuke uende cho, wet pants adi flow, na bado patana flow. Manako siku ze jo, ustuke uende cho, wet pants adi flow, na bado patana flow.
Well, okay, they tell you this, a friend with weed is the friend with me. Okay, soul generation, this one's for my baby. I feel you clearer from way up here. I know you're somewhere. Oh, Mary, come out. Cause I need some puff, puff, pass for me to chill out. Yeah. And when I think about the special place I keep my lighter, I can't wait to get home and light it up. You don't know how. You don't know how, you don't know how good that feels. When I think about the special place I keep my sense, see where's in order to get home and smoke it. You don't know how, you don't know how, you don't know how good that feels. So what, what should I do, what should I do, what should I do to make you love you, my baby? What should I do? What should I do to make you love me, my baby? Sweet sense, Minya, you're in my arms. I'm ready for ya. I'm ready for love. I'm gonna roll you up. I'm gonna smoke you up. And I'm gonna get you all up in my blue rain. Oh no, 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 no. And when I think about the special place I keep my lighter, I can't wait to get home and light it up. You don't know how, you don't know how, you don't know how good that is. When I think about the special place I keep my sense, see where's in order to get home and smoke it. You don't know how. You don't know how, you don't know how good that feels. So what, what should I do, what should I do, what should I do to make you love you, my baby? I wanna love you, yes I wanna love you, partner. Yes I wanna love you, partner. What, what should I do, what should I do, what should I do to make you love you, my baby? Soul on fire, I'm okay, alright. Juicy pendangi makali, pombe sigara siwezi. Oh, oh, oh. Kwani kwenyu ni sangapi, hapa kwangu ni 420. I'm okay. Oh no 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 no. Tu siku moja duniani, tutavuta hadharani. We'll be okay. You don't know how. You don't know how. You don't know how. You don't know how. You don't know how.
unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Hati we ni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshi ndome haya gari. Woshi ndani nina nani. Dome sota na unakata.
Yo gari ni ya sugar mami. Keja liomba mwaniki. Luku waliomba tirani. Na kwa best villain na jidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu bazu wa utu. IG, chocha maisha ya juu. Caption, lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Niku jotwa, jotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani sota na unakata. Na tipia umeokoka unendanga chachu. Na day unachopa na unata bike. Miadi si juimbo na moko mangwai. Hama joni jaba zimeru ha. Na ose mone shiru ha. Na unapatika na daily stage ya lu ha. Ay 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 ay. Mbona ulichochana umebindai. Bado kona deni adia mayai. Ona mbaka talai na kudai. Zidi kujigamba. Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata. Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Hama joni jaba zimeru ha. Na ose mone shiru ha. Na unapatika na daily stage ya lu ha. Ay, 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 ay. Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata.
Yo, Paruti. VP on the world, Jordan Teseba. I'm a girl.
Yo, Paul.
Just fool my friend.
Check it day on the beat.
Sina kinywaji, weta mbiaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress, amebeba, tipping. Is it me, or my drink is peaking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vunulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leo na meza takama nitembe. Ndo nilewe mpaka nibebwe.
Kane. Pewa chupo si lambe lambe. Wapiche seko pande gane. Ngango, whiskey. Hanjam, hanjam mingi. Minataka joni teke toto. Na msupa tulewe hadi kesho. Shots, kamino.
Kisii, Bodo, Chapa, Toto. Ukimaliza, K.O.
Nesam chapa di kesho mchana Kako tips bado na kongeza shaka Mini play whiskey DJ cheza tumabanga
Pere, mende, pombe yangu siweke mchele Leona meza takama nitembe Weni lewe mpaka nimegwe
Bring this group back, shit, nigga. Made of black, gang nigga, black group, nigga. Sis, made of black. Do it for the tribe, do it for the catcher, cause it made of black. 196 not rich, nigga. Made of black. Walk into the booth and show you some mother, cause we made of black. Got the whole fucking one tinted black. Made of black. Never question black if you ain't black, nigga, cause we made of black. Got the whole fucking smoke in a black. Made of black. Music in our throat, music in our heart, it's made of black. Too many guesses, too many questions. Yeah, nigga, me made of black, pajama and jeans on my neck. The real niggas be dying, yeah. The fake ones be lit. Society tinted black, running so swift, yeah. Whites are calling me out from writing their names, I'm making a list. I'm cutting my bullets, I'm loading my teeth. They see me on TV, I'm young and I'm rich, yeah. On my phone and my phone from gas, I'm not supposed to go through this, I guess. Niggas, niggas, black, everything is running fast. Made of black. Gang nigga, black group, nigga, sis, made of black. Do it for the tribe, do it for the culture, cause it's made of black. 196 not rich, nigga, made of black. Walk into the booth and show you some mother, cause it's made of black. Got the whole fucking one tinted black, made of black. Never question black if you ain't black, nigga, cause it's made of black. Got the whole fucking smoke in a black, made of black. Music in our throat, music in our heart, it's made of black. Keep it on the high, keep it on the low. If you know what I mean, then you gotta take it slow. If my nigga say you don't know, then you watch it where you going. Cause I'm looking and I'm tripping like a nigga on the floor. Don't be stopping on the road to be checking every booty you think is gonna be chucking on the floor. On the road, on the door, on the court. Cause I'm gifted overflowing, being alone by your own. Game of Thrones on the door. Back account, dizzy, dizzy, cause I spend it all.
Spend it all?
Better bring it cause I'm never alone. Big man, like a nigga blowed. I'm a G, you already know. And I filter, felly, go. Nigga, looking like a dog. Watch me, rising at the top. It might be you, but your name's no blood. Watch your tone when you're talking to me. I watch my tone when I get in the booth. Make that noise and effects of the grooves. What's my name? It might be good. Make that shitty body chance out good. She tell me pics, it might be nudes. Watch your bands when you're talking to me. I can snap my fingers and I make you bleed. Bullets flying everywhere, it might catch your eyes. SS eyes bleeding, cause I'm spitting shit that's fine. Woo! Black in my DNA.
Black in my DNA.
Black in my DNA. Black in my DNA. Black in my fucking DNA.
Gang nigga, black group, nigga. Sis, made of black.
Do it for the tribe, do it for the culture, cause it made of black.
196 not rich, nigga, made of black.
Walk into the booth and show you some mother, cause it made of black.
Got the whole fucking one tinted black, made of black.
Never question black if you ain't black, nigga, cause you made of black. Got a whole fucking smoke in a black, made of black.
Yeah.
Yeah. Ati deep down, kuna ngori tuna beef now. Wana yap ni wa soft, wamezoya kula pilau. Sini ketepa tuna kibau, pills na grill na matap tap tap. Ati deep down, kuna ngori tuna beef now. Wana yap ni wa soft, wamezoya kula pilau. Sini ketepa tuna kibau, pills na grill na matap tap tap tap. Kinta miningi anga kidon, down, down, down. Bombo clay watagwa nusi call bila form, 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 form. Oh yeah, mana bajo bila tarende. Niko front wako back jo kisenge. Niki kikoko anatemanga veve. Noki ni bow na kanyagwa kamende. Take it bro, niko mosi Jamaica. Hini baraka jamasi kawaida. Hini dati na wakimbiza kifaiba. Mini fighter daddy mi survivor. Yeah. Are you deep down? Kuna ngori tuna beef now. Wana yap ni wa soft wamezoya kula pilau. Sini ketepa tuna kibau. Bills na grill na matap tap tap. Are you deep down? Kuna ngori tuna beef now. Wana yap ni wa soft wamezoya kula pilau. Sini ketepa tuna kibau. Bills na grill na matap tap tap tap. Kinta miningi anga kidon, down, down, down. Bombo clay watagwa nusi call bila form, 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 yeah. Form. Hadi mbona jona bai pussy. Mwana una mara imstupido ya oyo kini daika una dos kuji. Ona ono kini wine na mangwa isumi. Mi ubonanga mabuli. Mi ucheki mahora nikidai movie. Ngoja mwana weni jina una bai chupi. Kani chura vuta zip no si wai rudi. Adi oya mister na ego wanadai ni maringo. Lite kalito niko na ma iligo. Sikia mali iko niko na tuma kilo. Pia kari pisto shikanisha na pilo. After position na kujana tarimbo. Mi ufinya jicho na finya na finyo. Ata ma single umingol na dildo. Ata ma dingo wa little na fimo. Deep down, kuna ngori tuna beef now. Wana yap ni wa soft wamezoya kula pilau. Sini ketepa tuna kibau. Pills na grill na matap tap tap. Party deep down, kuna ngori tuna beef now. Wana yap ni wa soft wamezoya kula pilau. Sini ketepa tuna kibau. Pills na grill na matap tap tap. Party deep down, kuna ngori tuna beef now. Wana yap ni wa soft wamezoya kula pilau. Sini ketepa tuna kibau. Pills na grill na matap tap tap. Chicken kami ningi anga kidon.
Umekonda na bado unakaza. Unaringa na bado unaladha. Umechapa na bado umebonda. Na bado unacheka na ata unaaga. Chafua, chafua mieza na bianga. Chambua askuwe kalewa. Naene atakaye kilema. Chapa adi alie akiema. Na luku, miupiga luku. Na dudu, miwapa dudu. Toto kana lilia mjulus. Viking pink suezi lalisha.
Oh, 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 niso. Oh, walenze makondiko. Oh, oh, wanziko. Oh, ako kek na maombido. Oh, oh, ombido.
Rasta, namtaka. Ukinitoka ntakufuata na tracker. Alejandro, mad meat tractor. Bulldozer, wapaka. Halal, halal. Niliona Mia Khalifa ndani ya church. Alikuwa amevaa blazer ya patch. Tabia ya dem, ametoka catch. Sukuma wiki na sukuma wiki. Ukichagua kiki kuwa mpiki. Nikiliki takwa iki iki. Takumwagia kutu ya wiki.
Oh, 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 niso. Oh, walenze makondiko. Oh, oh, wanziko. Oh, ako kek na maombido. Oh, oh, ombido. Oh, kek na maombido.
Babangida, Zangida, Wakandiga, Mamangina, Ai Moratina, Naitina, Karatina. The fact, says call back, no nani divert. The fact, chat iki last, keshotani call fast. The fact, faxeni faxe, wo sema fax. The fact, unajua Clark Kent, minajua Clarks. da fact. Mina jua taxi, wona jua tax. Da fact, wona kula nyash, mina kula nyap.
Oh, 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 niso, oh, walenze makondiko. Oh, oh, wanjiko, oh, ako keg na maombido. Oh, oh, ombido, oh, keg na maombido.
Fighting, yeah. Tensions rising, no fighting, yeah. They coming one by one, two by two. How we do? Don't wanna wait my turn, cause it's only you. Yeah, it must be you. Now pick up one by one, two by two. How we do? Now pick up one by one, yeah, it must be you. They coming one by one, two by two. How we do?
spill. They gon' make you run away from me, just to get you away from me. See your pretty fine face, well I'm sorry. Will you come my way, will you call me? They coming one by one, yeah, yeah. Now fika one by one, yeah, yeah. You got a cake and the icing, yeah. Only top money for your pricing, yeah. They coming one by one, two by two, how we do? Don't wanna wait my turn, cause it's only you, yeah, it must be you. Now fika one by one, two by two, how we do? Now fika one by one, yeah, it must be you. They coming one by one, two by two, how we do? Don't wanna wait my turn, cause it's only you, yeah, it must be you. Now fika one by one, two by two, how we do?
Now fika one by one,
it
must be you.
Bazenga
Staki mami skol bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana.
Mavo on the beat.
Ah, si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na staki mami skol bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mami skol bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa po kwa inbox. Acha sema tifadela situ linko. Nayo nayo ni kamshu yo ni simple. Next days o mafida asha ripos. Hapo kwa Edgar Obare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake hako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini Buddha, please not. Msupa lini mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na mariboks. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi, makialis, magwiji. No kitoko singizake baridi. Ni kawaida ni tabia za chichi. Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na staki mami skol bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mami skol bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mami skol bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Sijai jua kumbe lano ni FBI. Amini ambush kigafla ni si try hide. Lakini nisha panda mbegu sign case I die. Mini bazenga daddy nita go down in style, hey. Maswali mo bati breeder mbono mezima line. Noko hapa lojo na nilimi ya wife. Misi amini ati weni morio wa mind. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tete meka mbele joko uneza zirai ai. Na sizi fly sai kwa isi ni a crime ai. Asha kikok asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika. After trigger kui press, ndenge ka jam. Na mini nani hapo kwa window, sini ka jump. Mguni ponye mina toka siaka Johnny Kiran. Mungo santi yacha leo, mini ka somi sam. Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na staki mami skol bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mami skol bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mami skol bana. Dazima simu ndo sipige pige sana.
Stray music.
Now you gon' book a nigga watch, nigga busy. I got the city on my back, nigga teasy. Put the money in the bag if you need me. Jump on nigga in the cup, nigga easy. Nigga book a nigga watch, nigga busy. I got the city on my back, nigga teasy. Put the money in the bag if you need me. Jump on nigga in the cup, nigga easy.
Mbaka niko wax niko busy. Gumu pate na relax niko tizi. Kuwa mwaka wagala kama CV. Hizi ere kwa na racks ni mwizi. I'm a baby, wama mbichwa. When it's liquid, unalishwa. Hapa kazi tuko wax tuko busy. ni warazi mbazi hako singizi. Kila nisharasa niko busy na saka, kama siti na basa ni matiki na taka. Kuna kiki na fata, hii mziki ndo janta, kujiamini ndo mantra, sishi kiki ni fraka. Chiyo miyonko ndakas niko very inside, game ni suckers ni majoka big time. Mean disaster ukidis na rapcha, kasi biz na chapa iyo simu dikla.
Na nikumbuka niko wax niko busy, niko busy. Gali city on my back niko tizi, niko tizi. Put the money in the bag if you need it. Chopo mega in the cut, niko easy. Nikumbuka niko wax niko busy, niko busy. Gali city on my back niko tizi, niko tizi. Put the money in the bag if you need it. Chopo mega in the cut, niko easy.
Chiyo miyo mkurugenzi wa jiji, mwenye kiti kamati ya machizi. Rada safi ni cheki kwa TV, mtumishi wananita kasisi. Sibatishi, ni mazishi, hamnilishi, hamnivishi. Uliomoka masimu ushiki, liwatoka masonga vitriki. Sipatikani yani niko mali flani, kasi bizi na jipa tusaidiani. Mekupima uzani ya tufanani kazi, usanini jani nimetoka mbali. Mini kali mianye lo OG Jones, nini mastude mendo OD Joe. Pigo pano usha korido, triongori bro.
Nikumbuka niko wax niko busy, niko busy. Gali city on my back niko tizi. Put the money in the bag if you need it. Chopo mega in the cut niko easy. Nikumbuka niko wax niko busy, niko busy. Gali city on my back niko tizi. Put the money in the bag if you need it. Chopo mega in the cut.
Narona magunzwa na zoza, pesa sabuni na oga. Mki amka ndio nakaokota, maringo na bado hamjaomoka. Shori wa jiji na zoza kwa jiji, so cheza na peng usigambo na mi. Nini kowena na tafta riziki, so kama hailipi ya chana na mi. Uti aji meanda siku hizi, domana hizo simu sizishiki. Ati babe utakujia miti, what? Niko mboka, niko wax, niko busy. Pedi msuku the east dawn, wakileta noma tuko fist on. Bogi na kuja na sosa, bon appetit, sini makosa.
Bogi na kuja na sosa, bogi na kuja na sosa. Bogi na kuja na sosa, bogi na kuja na sosa. Boga niko wax niko busy, got the city on my back niko tizi. Put the money in the back if you need me.
Trouble, 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 trouble.
Sachani wachapie basi. Yeah. Pale pale kwa DM, ilianzanga na text. Siku dhani ya target. Baby you're stressing my head, I just won't be stretching your legs. Kumbe hakuwa na pressure, mistari zika kama zikienda. Si kesho yake alifika keja, now she on my bed akisema. Can you fanya like this? Can you fanya like this? Can you fanya like this? Baby, can you fanya like this? 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 Baby, can you fanya like this? Like this, like that. She like it when I do it like that. Say that you can do, but can you do it like mass? Cause I got a coming and a kuja mara that. That, that. Be too biggie like small. Any meko hata, can you pick up my call? Big, big back, make it rise and a fall. Had to go behind your back, it's not really my fault. Hey, washa kitu yende chain chain. I'm just really tryna maintain. I know you thinking about the same thing. She a gun, make it bang bang. I'ma do you till you can't stand. My follow man, I can't stand none. Now I make him come here one by one. Taking my time, baby, wait your turn. I don't waste time, I just change it. Pale pale kwa DM, ilianzanga na text. Siku dhani ata get. Baby, you're stressing my head, I just won't be stretching your legs. Kumbe hakuwa na pressure, mistari zika kama zikienda. Si kesho yake alifika keja, now she on my bed akisema. Can you fanya like this? Can you fanya like this? Can you fanya like this? Baby, can you fanya like this? 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 Baby, can you fanya like this?
Pale pale kwa DM, ilianza na ka text akalenga. Nikarudi wera, now we dropping bangers with the boys and I die kunikemba. I'm just making my moves, I'm just tryna get loose, just tryna get loose. Washa tukabela with the goons, I'm just tryna get loose, just tryna get loose.
Siaga banga mucho girl hadi giza. Straight to the point, hashikanangi na matiza. Great features, but she pulling up smelling like reefer. Keep
paper on her toes, cause I'm probably gonna leave her. See me in my head, I'm scheming. See me sipping soda, I'm leaning. Bado na my demons, bado na my fiend. Maringo weka kando, dancing in the jungle. Hapo kwenye
pale, pale DM. Kwa DM, ilianzanga na text. Siku dhani ata get. Baby, you're stressing my head. I just won't be stretching your legs. Kumbe hakuwa na pressure, mistari zikakam zikienda. Si kesho yake alifika keja. Now she on my bed akisema can you fanya like this? Can you fanya like this? Mm-hmm. Can you fanya like this? Baby, can you fanya like this? 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 Baby, can you fanya like this? Can you fanya like this? Can you fanya like this? Mm-hmm. Can you fanya like this? Baby, can you fanya like this? 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 Baby, can you fanya
like this? Today I woke up, smiley on my cheek. Kumbe ilikuwa dream, man, bado niko solo. Swimming a YOLO, my brother linia mbie. Remember where you're from, cooling get a hold of me. Not to blame me, cause I'm too hard. You could hurt yourself, when niggas wanna beef me. I put them when I die, yeah, the love that I get. Makes me forget, I have a lot of haters. This for the hood, and you're a god hater. Hey, he game, see me in the mail letter. My way to the money now, for me to be faithful. Mama see asking, what about school? I told her to be cool, cause I'm a turn to be. What I said, I be main, bucking on this door. Throw my eyes on the dust, mind on my life, beat on my grind. Adding up some punches, he ain't from danger. Manager, the IV, drop too high. Okay, dying to perform, yeah. Okay, dying to perform, yeah. Ain't no window in here, it a bini me atia. Nipe hiyo bisu, utapua makukia me. Mini love, why yes, you don't cross my line. Compare me to you, you're the car, that's for me, yeah. Life ain't no, life is just cool. You only call it there, cause you never got to. It's only me, my nigga. In this rap game, man, all eyes on me, yeah. Only me, my nigga. It's only me, my nigga. It's only me, in this rap game, man. It's all eyes on me. See a nigga started young, very fast to try. Never given any chance, only drum wants to drive. Running through the streets, looking for dinero. Never yeah. Had that life, so I'm known from the ghetto. I do it for my niggas, I do it for myself. My nigga feel cool, don't think you'll beat me down. Cause you're on the ladder level, just to reach me. I rock and roll too, may need an invention. May need an invention, yeah. An invention. Bitch, we don't eat here, it's a mini me idea. If I hear me, so I'm for my cookie, man. Mini love, why you so dumb, what's my life? Compare me to you, you're the car, that's for me. Life ain't no, life is just cool. You only call it there, cause you never got to. It's only me, my nigga. It's only me, my nigga. It's only me, my nigga. It's only me, in this rap game, man, all eyes on me.